darajada jacaylka diploma aanu ka haystaa digriga intaan ka qaatay maxan 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 astartii diyaarshay darajada jacaylka diploma aanu ka haystaa digriga intaan ka qaatay maxan 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 astartii diyaarshay intan daba galay jacaylka diiwaanka maxan ka baaday daraasad intan sameeyay maxan dalbaday PhD-da intan daba galay jacaylka diiwaanka maxan ka baaday daraasad intan sameeyay maxan dalbaday PhD-da intu dafaha adunka nasiibkiya duhu joogo lamaanaysto oranayo kawiga dunida macaani irinka caashiqu hawaaro intu dafaha adunka nasiibkiya duhu joogo lamaanaysto oranayo kawiga dunida macaani irinka caashiqu hawaaro noqdo jacaylka qof uu kalgacayl dishooday u doonay doonay u doonay dawadii ilowga maxan nawada dadaalka diktoorka noqdo jacaylka qof uu kalgacayl aniguna daraada dowladda caashaqa qoftiiday dasturka intan u baaday ma jiro ruuxiidhi la dooday maxan aniguna daraada dowladda caashaqa qoftiiday dasturka intan u baaday ma jiro ruuxiidhi la dooday intu dafaha adunka nasiibkiya duhu joogo lamaanaysto oranayo dunida macaani irinka caashiqu hawaaro intu dafaha adunka nasiibkiya duhu joogo lamaanaysto oranayo kawiga dunida